E c'è anche Saploia. E Saploia.
Hata nilipia Mungu nishachoka kila siku kumizwa moyo wangu tatizo lako una force nikupende yani mwembamba una force kuwa bonge unajipia kwangu mimi ushakuisha kichefchef nikikuona natapika unatisha kama kinyagwa umzuka unataka benzi barami uwezo wangu waguta mwanzo tulipendana kila mtu alijua kweli jamani mapenzi kama yatochanua ni mwanaume tayari nishamua kanishtaki popote pale unapokwenda nikiitwa nitasema mimi nilikupenda hivi ni haki matendo ulontenda kitandani kwangu mchumba ukaliwa denda haijatosha ukampa na rangu tunda Chabaria Abala MC shina sita kipanye Anikiwa binanda classic yeah. Anikiwa na producer Fazili chuchu chungchang We shaloni chungchang Atibu ileye shina sita kipanye Awaze wake yefu squad We kifundo laki Ashoka yawe
na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.